story till I hey, hey. Oh, it's been 1 year down the line, feeling so alive. And baby, you can't deceive me. That is when you left me. Can you sing me a lullaby? Hey, to make me sleep at night. Usingizi sina lately. Sijui kama ni mchezo waliona. Sijui kama hii mateso yatanikoma. Sijui kama kesho nitaiona. Oh mama, mama kamu nipembeleze. Kamu nitengeneze. I'm still living. Mama kamu nipembeleze. Kamu nitengeneze. I'm still living. Oh. Na leo asubuhi yebuona, moyoni nimekonda. Tumbona hizi kama walishona. Chakula kwezi songa. Ninavohisi mamisu nitibu. Nimekuwa wazimu. Na ye misi ya wezi nijibu. Nilichofanya. Ninavohisi mamisu nitibu. Nimekuwa wazimu. Na ye mpenda hawezi nijibu. Nilichofanya. Mama kamu nipembeleze. Kamu nitengeneze. I'm still living. Mama kamu nipembeleze. Kamu nitengeneze. I'm still living. Oh, oh,
I'm